bump my neck, hey.
Lord, the music on me swing. Unachati umwa sevu na majina, kwamba wana kuitaji, kipindi mina kuitaji, walikuwa wapi? Kuna muda naishi wa nguvu sina, shingoni ya mefika maji, unaniona mwigizaji, you seem very happy. So mimi sina mana, ungelikuwa wale ungesema mapema, mapema. Mambo unayofanya kichwani mwangu sile ungesema mapema, mapema. Ila kinachonishinda ni mazoe, siwezi ficha unanyone. Ulisema utakagi mabilone, leo wamekufanya unapote. Leo kwenye ndoto zangu unatokea, siwezi shinda ninajone. Naogopa kukusahau mami sofe, ila mina we kuachana no
na mana.
Kusema umesha shindwa
haina mana.
Baby kuachana siwezi
haina mana.
Kusema umesha shindwa
haina mana.
Haina mana no. Kuzina vizidi ndoya na zidi maneno. Mwanzo ni uliniteka, unanitusi ndo kwanza nacheka. Unanisema huku nanionesha meno. Upendo umetoweka, nilipo betu mechana mkeka. Basi nieleze nijue kama nakosea no, mana unanumiza mutima. Nilikupenda mazima, kama litakipenda nivue. Kama nakosea no, mana unazishusha heshima. Ona unaumiza mtima, hey. Ila kinachonishinda ni mazoe, siwezi ficha unanyone. Ulisema utakagi mabilone, leo wamekufanya unapote. Leo kwenye ndoto zangu unatokea, siwezi shinda ninajone. Naogopa kukusahau mami sofe, ila mina we kuachana no.
Haina mana
no.
Haina mana.
Haina mana no.
Haina mana.
Haina mana no.
Haina mana.
Haina mana no.